daughter from Venturian border, a come.
Parce qu'on chante tristement, la terre est triste, c'est plus une terre. terre, cet enchaînement, tout l'appauvrissement, toute la peine. Je ne cherche pas d'applaudissement, cherche la paix. Alors je rêve encore que tout s'arrange d'un futur transparent. Qu'un jour j'aurai 20 ans, qu'un jour j'aurai 40, que j'aurai du talent de revoir mes parents en vie. Plus de massacre en ville. Quitter cette vie que je me téléporte. Beaucoup de sang pour fabriquer beaucoup de téléphones. Quel est le bon côté? Ça sert à rien d'avoir la terre la plus riche du monde pour y mourir de pauvreté.
Make it. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Boy, it makes you wanna move those dancing feet. By the rescue, here I am. I want you to know.
Chopping it up, arrow for you. There's nothing else to do. man ki do mo adama berebu aljanna bombi aljina bungi dokna ruhu duguna jëm fuduna taw su fekna min def tuduna gën ci aduna wala bon ci aduna xet ci xewalam duñu ragalam roy ci regalam fumu yam neex nakara ki banex bëgg life just to life duñu ci bala ngay téla dem bu jaré moy roy ci li gën moy li fi gën lew tok life fa gën deggo life fa gën jaar fa gën wala bay fa gën yoon ñi tan ci ben ñaari tali nit natom nit natom tabi kasom mu ci ni ramu kabe batom gëm la wedding ngelaw gaddu la sey jëf ciatu la fi nga yam wër nga lu aduna gungé la tay ngay dem seuf rek naki rek mun kir gungé la
dundu tel ci komam dundu borom kun fa yakun dundak tel sumb bisub tay lay rañan jëm barzak jëm ci rahman borom sak ay sama xot ak sama rur takaliko bay ganaw alal xarit dom ak ci ko jëfi ñi ma daan sant ci téré dima ko téré tay duma rër tasawuf daan wax ne l'akhira ku nek sey jëf lay ouf leer ibrahim na ci sama ruhu miskin ma don selakin di dox ci siratal mustaqim ruye nga tabbi aljana shaytan nga tabal ñoñom jahannama allahu rakay aqal joxna ma dundu gude jeexal tabal ma ci dundu gudul jeex dere ko wor
Tem manam yen sen tem teni tu teni tu seni yu te tay dana ñeexal ñata gan lindam tos kare ñeexal ñe sagan pe ak lat marse ñop taxaw ci sappa jam o marse bur yi di ra di joy dem sara xok ñaan ay jam sen bop yeketi ku du ndombal tak du dal du yere rek la day tay malikul mulki mom rek day satu amul kawak suuf amul biyak bay moy dag best bangi bolem fore sa bayonen tu wak ñu ci kurangi pert ngel dinak mas ku ci masa dingat mas ku ko dingat pert
ñom de pert la
ñu pri may dege masuma ko dege ni may yegge masuma ko yegge dir man de terre ci sama mbag buntu ube ko na ngelaw lu neex neex of sama ru li la don xaar mangi jegi sirat ak ñoñu taha di jegi nan ci kaw sara
resurrection
Direction to feel a safe, unsure, and malnourished. I keep it to yourself.
Is it just your problem? Or is it ours as well? So what's the point of what's the deal for us? As in heaven and hell. So keep on fighting, keep on marching, keep sticking it to you. Cause once I'm good and I'm 42, I'm concerned and that's the truth. So
Tech Mobile. Couldn't fuck with him on Coleco. Yeah. 2600. That was all me though. So was Nintendo. Call up a friend so that we could play Mario Brothers with the N-code. Last level, then it start again. So sad, too bad. All grown is all my old kinfo. Can't go back to when the glasses had the tint rose. And everything was so filled with hope's potential. Everything was shiny and bright and simple. Sometimes I think back feeling wishfully wistful.
Soldiers and Hot Wheels be the remedy. Tailgating ice cream trucks, harmonic symphonies. Jump out in rough house, jump on cars, pretending to be Batman and Aquaman, conquering enemies. Capturing stag beetles and centipedes. Hit them under the bed, the jaw broke into pieces, they broke out. Busted, caught my first whipping, spring paper route delivery. Puppy love crush on Tiffany, the first day of first grade, elementary. 1 + 2 = 3, cat is spelled C-A-T. Rocking a brand new fresh kicks, don't envy me, kickball MVP. Saturday morning, fall season, cartoon lineup preview on ABC. Eating a bowl of crunch berries just to get to the prize at the bottom. A trading card that was glowing the dark 3D.
So full of life, everything was so bright. Take me back.